Genge kumenoga ila achi wenge na mapigo za kishoga huko atachuma mboga ah, mwite mbogo na mizuka ili mbaya so kidogo kaza sokate gogo simna tu ita mtaroni kisa kwenu ni mafogo sikiza bwana mdogo check you snipe kisogo kaka zako wanipendi kisa tu sinaga shobo maisha kweli atuchekesh tomato kunywa gongo mana pia tulewesh na kupa keshi siko peshi genge mnara mabegani si udondoshi hee Zichele wesh, karibu genge, ibuka genge, genge
Hey, wakati wanasemo wana tushuja, ando si tunarise Watoto waja, tunainuka, tuna arise
Haji, 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 genge
Haji, genge, weji
Haji, 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 genge
Haji, genge,
haji, 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 genge
Ache wenge, ache, 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 genge mwete Ache wenge, ache, 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 genge Ache wenge, ache, ache,
ache, ache,
ache
Wanapita mavicha, sababu ni hardcore Tunataka kwenda fa, toma na tuleilo Kitabu sindo kita, darasa ni mapipo Nibidi na kukoma, na kusaka do Tunajua watu pendi roma na tuwa kimbili Hatu wakaribi, siya watu fagili Hatu jase kupretendi tuporili kwenye hi Hili genge DJ Andy watakubali watati
Sachagua genke, zina mawenke Sesi nichubua nikawa mfa vitenge Yapo street, manige tunanenge Atuwezi ata rap tu imbe Na sesi mbia nyapu kwa nini ni rinke Mstone wanyonke, kisa niwe mbaba ila mawazo ni kibonke Amwezi tunyanganya tonke Umeneja ni pesa so kunuliana pombe
Hey, wakati wanasemo wana tushuja Ando si tunarise Watoto waja, tunainuka, tunarise
Haji, 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 genge
Haji, genge, weji
Haji, 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 genge
Haji, genge,
haji, 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 genge
Haji, wenge, haji, 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 genge, mwekse Haji, wenge, haji, 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 genge